tumi ninapokuwa na wewe. Saki hii safari niondoke mwenyewe. Oe ndo takuliza oe na sino way. Even in the dark tochi utamulika mradi sipotee. Kama mbala mwezi ikiangaza dele. Acha mimi nawe tupendane baby. Acha niwambie hii story. Toka day one nilivyo falling. Sikuwezi shabila calling. Siku mzima sitopiga sorry. Nikaanza fairy love. Nafsi zikakutana. Bila hata kula. Sisi tukashi. I found this guy. The one who gives me better than anyone. Sa, why ninkinai. Sio, ni, nacho nyimwa. Acha mseme nini siatu achani. Acha niwambie hii story. Toka day one nilivyo falling. Sikuwezi shabila calling. Siku mzima sitopiga sorry. Nikaanza fearing.